Oi ni superwoman. Unauza vitenge,
superwoman.
Unachako kigenge,
superwoman.
Unajitafutia kuitunza familia, we ni superwoman.
Alinibeba miezi tisa, mama. Alipata shida, mama. Kichefuchefu kutapika, mama. Na hakunichoka, mama. Leo napata heshima na heshimika sababu ya mama. Mungu akulaze pema na sito acha kukuombea.
You're my superwoman.
You're
my superwoman. Sababu nimelelewa na mwanamke jasi. Oh jasi, oh jasi. Aye.
Yani bubujika kia waza mema ya sina cha kukulipa sante kwa baraka zako. Ubarikiwe,
amen.
Uzidishiwe,
amen.
Na kupenda mama.
Wana muda wa kazi, watoto na dadi. Wana muda na jamii, mwanamke yote anaweza. Kimaso maso, kimaso maso. Kimaso maso, mmewa una superwoman. Kwa beba zege,
wapo.
Kwa piga debe,
wapo.
Sio lege lege, mmewa una superwoman. Kwa imba rege,
wapo.
Kwa indesha ndege,
wapo.
Sio lege lege, mmewa una superwoman.
You're my superwoman.
Dhalilishwa, mevumilia. Kakutelekeza na familia. Natanga na jia kujitafutia. Hata wakisema usirudi nyuma. Songa mbele,
songa mbele,
songa mbele.
Atakiwa kilema
mamani
ba, hata kama elimu wana
mamani ba,
wewe kutwa kuchana pambana
mamani ba,
apate kuwa tuzawana
mamani ba.
Waite ati 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 ati, we kama kweli superwoman, hebu nipe za Jack Chen. We superwoman, hebu nipe za Jet Li. We superwoman, hebu nipe za Jack Chen. We superwoman, hebu nipe za Jet Li. Basi nipe za Jack Chen, Donnie Yen, Bruce Lee, Jet Li. Hii kwa niaba ya masuperwoman yote. Acha, acha. Just